buno busagwa neri pure misijja kubana bigoma site hata weji ndaba kuwira binyuma bam tiki bam tiki bum bum wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe bum bum wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe bum bum wakute kubukuta mpulinga bomu wekutuja nyambo njerere kuruja kena kumbala mbali rolija jagala olie kuzange umutima gukakanyo obero wange sikulimba nyabo ulirizanze zeja mubu wambe wakali kutanda nole kanzolu gudemu ebyo mukwano munange saba kudemu wakali kutanda nole kanzolu gudemu nebyo mukwano munange sikiriza kuna nike mpeta mpita to weta weta wone tagira nganzi chansika wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe bum bum wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe yagala nkole mbalirira tegere byo wetaga mbise kulupapula sikulimba nyabo kube kusasula okimanyi munange jata kumatira wabula nansamba onyumira okulaba nga ntanjayana nga n'abantu bakuŋŋana nevuluze mutaka ng'olaba nswala eya kati tayaya sikusatuuka wabula matwale gago ponya okuyayana lwaki tonyanula mukasana omuntu gw'empaana buliro bulineyo gwowana kale nekwesunga zajye gwenno nesamba wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe bum bum wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe bum bum kamutimbe nge bipande oba kulimba nkankusawo kechikande oba kukuma noleka fuka fande kugobere buno bulija bukuwambe wabutufo singaloza wabulamu bwange bulijja bukulota abalungi ke bajeyomeka siri balowooza kwagala kufa omukwa nalino geresuusa nyimiridde mu butiti mupewe ne kunta kwe wakiyombikire masuka balisika bwensika naye saba mukwane wange gyosula balisika bwensika eya balina amaanyi yadde tebalina pulani naye amaanyi wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe bum bum wakuto mutima gwange gujukumira no kumenya bisenge bum bum olabika tochitegede yagala munange nza sinze dembe.